والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد قوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متنا مجفق الله سبحانه وتعالى tumusaba Allah nanyini buyinza asoku sasirane mirembe kunabu wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bala milanga nangi nila milo kuti Allah subhanahu wa ta'ala nge muku untanda uwechti wa Muhammad alayhi salatu wa salam yasibili langaba sahaba intakera ilange chimu kubikuru muyo ye muntu okwekuba mu tochi buli kaseera na buli mwekyo kyakola kimusobozese kireme kuba nti kigambo bugambo ng'omuntu kiyakwata obukwasi oba kiyamanyiira wabula nga kiriko ebikolwa ebikigoberera abatukulembera abalongoofu bafangayo nnyo ku bulamu bwabwe naddala oba oluvannyuma obutafaanagana naffe abaliwo olwaleero twetusinga nnyo kufa ku bulamu bwa leero era tweteekako n'ekigambo ekigamba tiffe batuyita bammere mmere ya leero tekyandibadde kibi singa omuntu akyogeza busiraamu nti mmere ya leero ng'alowooza ku bulamu tesawa yonna bumuggwako oba buvaawo naye omuntu ayogera ku mmere ya leero ng'ategeezaamu okwefaako era ng'akimanyi nti n'amagezi g'okufuna emmere ya leero gage si kusalawo kwa Allah subhanahu wataala ekyo nno kikyamu owooluganda Allah subhanahu wataala obulamu bwaffe yabuyinako obuyinza byonna era bw'oba oyagala kufuuka mukwano gwa Allah olina by'olina okumala okukola ofuuke mukwano gwe era nga mu dakiika zaffe zitali nnyingi insha Allah ebimu ku bitufuula okubeera mikwano gya Allah subhanahu wataala binjagala nkoone ku bingi naye ebimu ku byo aye emu Allah subhanahu wataala yagamba nti inna Allaha maa alladhina ttaqaw والذين هم تولي حافظ والذين هم محسنون الله سبحانه وتعالى أبيرا ومو نابدو أبا متيا سيشوكا إيرا بلونغوسا مؤاي يتيغمو إبيمكم يندفدمي كوانو جاء الله ببيري إتشوكا attaqwa ekyokubiri al ihsanu okulongoosa kale kikulembedde ttaqwa eyo yokutukakasa ffenna nti yafuuka ngombo mu bannayuganda tetujagamba mu bantu b'ensi wabula mu bannayuganda yo n'atali musiraamu masolo gagwe tyalla kubanga ngombo agimanyi temuntu oba olina kyagala omukanga nakyo mugambe tyalla si nsonga amutya oba tamutya era n'abasiraamu bakitwaliraawo nayo ngombo yaabwe gye basobola okukanga nayo bannaabwe naye nga temuliimu kigendererwa kirala munda nti kyakulongoosa byakola takuwa abantu bangi abamu ku baulama n'abalala ku basomesa baffe ab'enjawulo bakivuunula naye ebigambo ebyongera okukakasa omuntu ono agenda okiwuliriza akisse mu nkola kwananywerera oba byananywera nabyo tuyinza okulabayo taarifa esooka waliwo eyagamba nti takuwa singa oyagala okifune ofumintirize nakyo wandigoberedde bino huwa ittikhaadhu alwiqaaya okussaawo ejjiji obolu timbe obechiziza bainaka wabaina athabila wakatiwo nebi inzo kusula mkubonereze wa mumasuga Allah subhanahu wa ta'ala ama kulu ntibobo tambula wali wolu wonko luwamfu esaidi eno eriyo muharramati ebyazizibwa esaidi eno eriyo ebya halali kati guno tambula kusaidi yachi wanunotila wada uluwonko lunene nga soto sobla lubu kakugweno ogwe muharram oba muharramati ebi Allah biyaziza bulochikola echo obogeze zako kuteka wache baita okutia Allah subhanahu wa ta'ala nenga abantu banji kuchigambe echo bote bachitunuli da kwebati olobula muwa wabagala gati omuntu tasanyo keko kastaka arumu mumbereyo etusudde muntata mu bintu binji ntegere kabulunji chokola bilako musajja asolo kubanga abadde kuzizye kirebe banga najja yogereza omukazi ngagenda muwasa omukazi najja mugamba nti nze nandi kufumbidwa nenga awulira obweta bubwafunye mukyalo yobunene nandi kufumbidwa niyo ine kizibwe eki omulevu ogwo omusajja ono ayinza okudda yeeka ne yeerowoozaamu nsigaze ekirevu omukyala nsube oba ekirevu nkisuule aha ntwale omukyala era buyinza okukya ku makya musajja ne mumulaba ng'alinga gwe bakutte nga bano bakukwata nga bakutte luzira ekirevu tekisigalako siwe guli tebulakubaga nti musajja wabadde ki owa nagudde mbatemu nagude mbayaye nebirala binji ngekimusazizzaako ekirevu asobole okufuna omuki siyekka waliwo omuwalimu omu yangamba nti yali ayogereza omukyala ngaamusiimye mukyala musawo musawo agenda muwasa nam musawo ono musawo siwe kinnansi musawo omuzungu nansi ng'alina ne kiriniki taina musajja naye namusanga ne brother we omusawo alina brother we naga tujja kujja tukulambuleko ewuwo omusawo nakkiriza okugenda okulambula omusajja amwogereza ewuwe ng'alina brother we bwatuukayo musajja bamusanga yetetenkanyiza yozeze engoye ze azitadde ku waya omukazi n'atunuulira omusajja muwanvumu n'atunuulira engoye ziri ku waya nga bupale bumpi ate omusajja muwanvu n'amubuuza nti bulijjo oyina omwana ko ye nti aha sizaalangako era siwasangako n'amugamba ate zino engoye zoyanise ku waya zanti zange bulijjo sikwetegereza bwezito bwezifaanana ng'ozanise ku waya zoyambala nti aa obwo bupale nze sijja kusowola bbooza kati omusajja n'akubaganyamu omukazi amusiimye alina n'omulimu nansi asuule engoye zino aha agende ne nansi oba aleke nansi asigaze okutya Allah kuno ebigezo bingi bweiba tebirina kutuukako waliwo nga byabatuukako dda batambula bewuunaganya mu kkubo anyenya omutu yarabba mukyala nsube naga ne Allah alaba kyogamba luli abadde talaba emabega alabye ku olwo noyekyo okutya Allah kussaawo oluwonko olunene gyotambulira ku sayidi neeri egenda okusula mu bibonerezo bya Allah nga tosobola kubuuka kugwayo eyasooka bwatyo bye yatugamba owokubiri kyekisobola okuvuunulwa ennyo emirundi egisinga attaqwa huwa alkhawfu min aljalil kwe kulaga nti Allah wakitiwe ugaba wa waggulu ku byonna kitiibwa kya Allah kiri waggulu ku bintu byonna muganda waffe sheikhe Mbaziira saba Allah amusaasire amutukuumire yagambanga nti weekubenga mu tooki nti Allah wanga ndaba atya nga nkoze bwenti echo lono cheteekako oja kuba owadde Allah ekiki ekitiibwa al khawfu min al jalili wal amalu bitanzili nokkolera kwebyo Allah byakola atya kino kyenkola kigwa mu birwa al amalu bitanzili tomala gakola kintu kubanga abantu bangi bo buvunanyizibwa bwabwe kukola naye so si kubuuza nti kino kyenkola mubaka yeyakisomesa kiri mu mateeka ga Allah oba nkikoppa olw'okwanguya omulimu guno al amalu bitanzili bigaza bwoli mba bigaziya nnyo naye fe tunoonyaamu kunyonyola ekigambo kino kutya Allah mbufunze n'obutala dakiika zammwe zemutera okusomera nti wandyekubyemu ttooki ng'oyagala okubeera mukwano gwa Allah awalu shei tya Allah mutye kikuwulira kulinnya lyodduke aa kola ebikolwa ebiraga nti ofuuka wa mukwano eri Allah era otaddewo ekitiibwa kya Allah mu mbeera y'obulamu bwo ne muneeyisaazo ekyokusatu wal isti'daadu liyawmi rrahiili okwetegekera olunaku lw'okuva mu bulamu buno obw'ensi olwonno olunaku sirwangu olunaku sirwangu era omuntu bamugamba nti weetegese juzi nabagamba nyinza okubasaagamba mmwe naye abawamu ku basiraamu nti singa batulinnyisa ku kalina waggulu ya myaliiro mukaaga eno wansi ne wayimirirayo ayina bokisi ya ssente ng'asibye kakadde naga nti abuuka n'agwa wano n'asigala ng'ayimiridde ye nga tumuwa akakadde ke oyinza okusanga abasiraamu nga balina mu kkanzu na mu nkofiira naye asobola okuba waggulu awanukeyo afune akaki nga tafuddeyo obulamu bwe naatuuka wansi n'atuuka nkyabulina oba ayinzaga nja kwejjanjaba kyemanyi okwejjanjaba kuyinza otamalawo 5,000 neyebalamu awo mangu asobola okufuna akaki n'awaayo obulamu olwakaki muyinza okulaba ngaekyo kiringa ekifaananyi ekiri ewala ebwayisa waliwo omusajja yawakanyira empaka z'okulya nga wakanira 20,000 n'agamba nze ndya ecapati zino ez'olukumi muzimanyi ez'olukumi naga ezo nzirya capati 10 nenywerako akadomola ka buttu netuleyo amagi ne bamugamba nti osobola wayise mu katabo bakayita dembe market akadomola ture y'amagi n'akadomola kaki akadomola kano kaliita 3 ak'obutunda ne bawunga nti apaana erina ne bagisaawo ne bakakamula akadomola etule y'amagi ne bagisiika necapati ne bazisaawo n'alya n'atuuka okukamula amagi gavembutto nga takyayi ng'alinga agaayo ebipapula naye nga ekimutawaanye ekimutusiza ku mbeere emitwalo giri emeka kakati bagenda omutunula nga omusajja apoye takyalina gyalaga nga nti mumukubemu embooko 5 mumuwe 40 bino byambigabira abantu babiri naga nti munsonyiwe banayi njala nabwavu bwadde buntawanye sibisobola embeera y'abantu bweti ya jamaatul khair naye ebyo abantu basobola okubyewaayo babikole nga biyinza n'okukosa obulamu bwabwe n'ateewaayo kukolera ku ebyo Allah byeyassa asobole okuseevinga obulamu bwe mu mbeera ey'oluvannyuma ntegereka bulungi abooluganda isti'daadu liyawmi rrahiili okwetegeka ekisembayo ku kyokuna kye yatugamba nakyo kitegeeza kutya Allah n'agamba walqanaatu bilqaliili temulabanga wewasinza okutwala ebintu by'obusiraamu nga gwe imaamu aha ate nga gwe okulira bambega mu muzikiti nga gwani naye nga okuwaayo abasiraamu babasibe oba okubakonjerako bye babakonjera gwe mukulu gwe okulembera sajjamu yagamba timwegendereze yali mukaafu yali ku lukiiko lwakyalo nga ekyamaani waalwo n'agandi abasiraamu mulina kuba begendereza abuulirira abasiraamu mukafiiri abuulirira abaki mulina kuba begendereza baba teka kaba ntu avalondo la banji okumanya mwina kuba begendereza aha nebo mba nga muzikiti mwini mba meka chitegeza mwini mwani nanyo imamu nebilad nagati bwataba imamu abairani chitegeza imamu nga mwini mba vili imamu nebilad imamu wegendereze bilad nebilad wegendereze imamu bwataba gwe abaye bwataba ye abagwe nageza ako okulaga nti okumanya abasiramu babasaka babalondola bangi hatta ne kubameka ne kubabiri kubako gwe bamatiza nti londola munno ekyo kituwa kya Buganda nti ebimu kubikosezza abantu obutekusa kati Allah watuga nti inna Allaha ma'al ladhina taqaw Allah aliwamu nabaddu abaina taqwa ebyo bina obo bizingiddemu n'ogata kuna kino ekyasoose n'oteekawo oluwonko lunene nga okulubuuka bukalubirivu bunene okugwa sayidi eno eri ebibonerezo bya Allah subhanahu wata'ala ojja kuba ofuuse mukwano gwe subhanahu wata'ala n'agamba ekyokubiri walladhiina hum muhsinuun n'abalongoosa bye bakola sheeka ayitibwa Abdul Wahhab rahimahullah bwe yayogera ku ky'okulongoosa yagamba al ihsan kye bayita okweyisa obulungi n'okulongoosa an ta'budu Allah kwe kusinza Allah ka'annaka taraahu ng'olinga gw'olabakaawo bannanga omuntu gw'obatumye okukola omulimu ng'agumutumye waali engeri gy'agulongoosaamu si bw'ayinza okugukola ng'agumutumye taliiwo bwaba wali atudde wali namugani nongosize engatto zange ezo mathalan bosiwo musajja asobola okulongoosa engatto bosi akutwale nti gwe oli musajja wa buvunaanyizibwa oba oli mukozi wa buvunaanyizibwa naye bw'aba takulabako taliiwo si bw'olongoosa bw'otyo kati sheekha atulaga nti omuntu waayo ayagala kuba mukwano gwa Allah okuyingira mu tteeka eryo bw'aba akola omulimu gwe gwakola gwonna agukole nga akimanyi nti Allah akola atya amulabako gwe akola omulimu nti olaba Allah natugirayo ekifaananyi failam takun taraahu wadde w'ogukolera olaba nga Allah taliiwo tomulabako kati teeka mu bwongoobwo nti fainnahu yaraaka ye aba akola atya kati bwona okiteeka mu bwongo eswala gye nsala Allah ndaba kikyogenda okuzzaako awo ewuzu gye nfuna Allah ndaba kubanga abasinga tetubeerayo nga tufuna abasinga ewuzu tuzifuna ffekka naye singa oyimiriza wano omuntu tufuniremu wuzu gy'ofunye ng'ojja okusaala osobola okwewuunya osobola okwewuunya era mulimu gwa bayimaamu seeka wa mulimu gwammwe bayimaamu okuyita omuga nti naye basiraamu omwomu atufuniremu wano wuzu Allah bw'atakusaasira nnyo oyinza obutasigaza basaaze oyinza obutasigaza basaaze nga ni busiraamu kakati otandisa ate kumanyira bumanyizi bantu naye nga ya jamaatul khayri kyekifuna tugambye nti bingi ebisobola okufula mukwano gwa Allah naye teeke kulembeza okutya Allah n'okulongoosa kyokola ojja kubeera mukwano gwe biidhinillahi tabaraka wataala ayete ajja kukubuulira nti gondi oli mukwano gwange wabula ojja kulaba ku mbeera y'obulamu bwo nga waliwo ebikyuka waliwo ebikwanguyira Allah akugirawo ebizibu n'embeera ez'enjawulo ebimu ku byofuna biidhinillahi taala ke kaseera k'okufa nga Allah akujja mu bulamu buno obwensi akuteerawo obwangu inna alladhina qaluu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaa'ika alla takhafu wala tahzan wa abshiru biljannati allati kuntum tuwa'adun tabantu abagamba rabbuna allah allah yemulezi waffe yemulabirizi waffe mubyonna mutuleriziki riziki ngeje tujinonyamu nengeje tujifunamu Allah subhanahu wa ta'ala singa siwakisa omusajja nakwata munne namuteeka mu mikono gy'abalabe pa ye ne bakola batya ne bamusasula era agenda akakasa abantu eka nti abaana waliwo omusiraamu omu musiraamu ya jumatul khair okumanya musiraamu ayina bahafizu bameka oyo taba musiraamu omuntu akwatira omwana amutwala akwate kukula ntaba musiraamu oyo naye asobola okukwata ate musiraamu munne n'amuwa mubalabe asobole okufuna sukulufizi wabaki kikyoyigawa tiomusajja abbye sente eri alese abatemyetemye nazireeta nagula obusawo bwa sementi butaano basementi ngaomuzikiti tunula ibaada eyo gyazijje bali ku bitanda abamu abajjemu n'amaaso naye bwatuuse ku muzikiti ne bakuba omulanga naga ndi ha nange nina okubamu ne imaani nakwata obusawo bwa sementi butaano mu sente zabbye naga ndi musementi ngaomuzikiti natambula n'agenda tunula ibaada eyo golooza allah agenda gisasula atya naye omusajja anoonya riziki ng'aginoonya ng'alina gwakosezza asobole ogikola atyo ogifuna oyo wanjawulo nnyo era mubi nnyo tafaanagana n'ono agamba tinze entunda saana nga bwe twakyogerako luli tinze entunda saana saba allah otusumulule riziki allah n'asumulula riziki nga waliwo agudde ekkabenje akisidenti n'agenda ne bagula essande ewuwe n'atwala omwana ku ssomero tafaanaganako n'ono ye ateega gwateeze azimuggyeko kifuba amuleke ng'amukosezza oba abeeko gwawadde mu mikono gy'abalabe akosebwe yafune ki riziki nekyabooluganda nga twagala okubeera mikwano gya allah subhanahu wataala tukole ebyo ekyokubiri bwe tunaamala okufuuka mikwano gye akaseera k'okuva mu bulamu buno obwensi allah ajja tusindikira malayika ze zitugumye tusaba allah akituwe alla takhaafu temutya gye mulaga wangu nnyo teri buzibu wala tahzanu yadde okunakuwalira bye mukoze mutya emabega gye mulese ku nsi duniya teyinamukaki waliwo mbadde ndaba bano batera obuweereza baseeka baffe nga baweereza abagenzi okulambula ku seeka nkata nga gyebali eyo emiti yana mulimbo naye ntunuulira wallahi seeka nkata nenzijukira gye yateekebwa ng'ali eyo yekka oba kabuli zaaliwo bbiri zaaliwo ndoza bbiri eyiye eyasangibwawo neyaseeka nga allahu akbar walillahi lhamdu kati ng'abagenzi omumulambula mbu bamugjeko ekiki alwahsha ekiwuubaalo seeka buveeko ekiwuubaalo bamulambuleko kirungi okulambula kabuli ne tusomerawo nedduwa erambula naye seeka kimugjeko ekiwuubaalo oluvaawo asigaza mbeera ey'obwomu gyalimu mu kinnya kye wabula salaamu yagiwulidde mumutoledde ku salaamu salaamu alaikum darukamu muminin naye ekiwubaalo kyasigaza kati seeka bw'aba yateekateeka n'afuuka mukwano gwa allah kyekimugambibwa wano ng'agenda tusaba allah abe nga yamufuula mukwano gwe kuba yalina omugaso munene eri abantu wallahi era singa kwali kusalawo kwa allah bangi be twandiwaddeyo tusigaze seeka nkata ng'ate abamu musaala nabo bangi be twandiwadde nga singa kwali kusalawo kw'abantu ati se allah tuyambe twala gundi seeka mutulekere akyalina omugaso munene gye tuli oba oliawo bandiwaddeyo ggwe kubanga nawe osobola okwekubamu nti mugaso ki naye ddala nze ŋanzi na mugaso ki wano mbusira nga olaba tokola otya oba ggwe wandyewadde noga ti okutwala seeka nkata allah twala munze kuba nze siraba kyengasa ebyo byewolekeka abooluganda kati malayika zikkaziga alla takhaafu tonakuwala totya gyolaga green light kala nungi ogeze walungi byewakulembeza okukola bigenda kukuyambako allah agenda kukuteramu obwangu bikugase wala tahzan tonakuwalira biolese abana abachala kuba abachala myezi ena nenda ku 10 khalas aha niyo ayizo kubanga badda kusuze din myezi ena nenda ku 10 Abdul Fattah ateka yo talab ah nano mukaza atunulamu ngagande atere ngenda kukaba pakaddi Allah naziza kama chi nfunye omulenzi muto khalas kugumusajja watu abadde akusuuze dini nga mulala ya mulina era nga tandika kuwaana mulala ebyo byakomaawo nolwekyo tonda kuwalla byolese wa abshir bil jannati allati kuntum tuwaadun nfune essanyu n'okusanyusibwa ejjana ebadde ng'ebalaganyisibwa buli kaseera nolwekyo ya jamaatul khayri tugamba oyagala okubeera mukwano gwa Allah ebimu ku byolina okukulembeza kutya Allah tewali kikusazaako kirevu tekiriyo kubanga abakuwaga okisaleko bagenda kukola batya nabagamba kuwona juzi nga mmaliriza ebigambo byange omusajja yayogereza omuwala twaki tudingana ebintu bino oba oliawo obwongo bwo bufumiitirize ku nsonga eyo musajja yayogereza omuwala yagenda omwogereza ng'omuvubuka alina ekirevu muwala n'amusiima olw'endabika ye n'ekirevu ne basiimagana ne bagenda mu musaayi ne bagubajjako ne bagenda mu bazadde ne babawa olunaku naku omwezi wese alhamdulillah tugenda kukima mukyala waffe kale tewali mutawaana ne bakkaanya omuwala n'asiibula n'agenda alinda omusajja lwagenda omunona kati bavubuka banne gurupu mwawangaalira bamugati embaga yankya ogenda genda ng'ofaanana bw'otyo weeyunjyeko naawe leka olaba omulevu gwona ne bamukuba olwali olwali lwe lwamuyitirirako nakkiriziganya nabo n'agenda ku makya ku saaluuni ekirevu ne bakifuuwako ne banekaanekaana ne boolekera omukolo bwe batuukayo kunona omukazi Allahu akbar walillahi alhamdu batandika okubuuza omuwala bamuleeta nesenga akakasa abantu nti omwami gwe yasiima yoyo agenda omutunuulira bw'ati ne bamubuuza nti gwe wasiima waali n'agamba tazze ng'omusajja akakasiza ddala avaamu ekigambo ekyo yoyo yennyini gwe baasiimagana naye n'agamba takoze atya niwagati alabika asagamu nga sekaalabika asagamu nebamudamu ogwokubi gwewasiima n'agamba tazze naye ndaba wamufaanana kubanga gwe nasiima yayina ekirevu awo yamanya nti okusaaga kuweddewo gwe nasiima yayina ki naye amufaanana takirina ono amufaanana naye gwe nasiima yayina ekirevu era bw'alijja ng'akirina gwe nasiima ngenda genda wallahi teyamutwala bino byenjogera sikugereesa omuwala ng'agamba bazadde be nti taliimu mwabo naye omusajja yanyiigira muwala yanyiigira ni mulowooza omulaba mulaba omukwano ogwo gwagenda mu maaso era kuba bakafaananyi balinnya emmoloka bakomawo ani gwe yadde ayogera naye yasirika busirisi paka yatuuka awaka neyeggalira mu nnyumba naye bonna yabakyawa bamulekesa batya omuwala nayekyo saba Allah subhanahu wataala akola atya atusaasire tutye Allah subhanahu wataala ate wa ahsinu tulongoose biidhinillahi tabaraka wataala inna allaha maa allazina ttaqaw waallazina hum muhsinun saba Allah atuwa okulongoosa wabaraka llahu fiikum tujja kukomaawo darusi yaffe insha allah twebuulirire n'ebigambo ebyo Allah atuzza engulu muganda waffe sheikh Musa Attantawi. Because